Rotary. Sijapigia game so uwezi nipa shauri. Kwenye chotoro, mimi ndo sadari. Katiza muda mbovu zicheze ikabari. Kwenye ngoma moja na mawaki. Na pwere kweta MCs wananitaga ya pataki. Wanasaka ila siso mekima. Na karatasi nyupe na wino ni chaki. Leo niko booth na wanangu. Na create, tengeneza tools kwa wazungu. Umseto, so mahindi wala so wadengu. Naona wengi mnegiza, ingeni na zingu. Hustle killer days inafanya penis choke hustle. Kitani misoto na joto kali la ghetto. Wanachonga, masela na fuck when I hate you. Naomba niweze drop kifupi ya na bless. Na pandangaz, badangaz, unasubili ni stop. Do ipo kazi, bolo kazi. Na ukimindi this, bolo rare. Usijite mamba kitani na timba unaka. Tozi mpenda rhyme in my vest. But Ryan Black star kwenye vesti master. Ni mani weni pata. Na upige goti mwombe Mungu kwa salamana. Nikitimba nikimbunga kisicho uzima.
Anapokufa nyani jometi yote huteleza. Wanasema kazi ngumu napofanya usichoweza. Nyume mda jua jukua na nga. All eyes kwenye phaser. My finger on the trigger nigga put your hands up. Na dunda kick snare kila kick na kill bitch. Na mzuka bila mea miso player na snaga bill. Kikosa kwa side A, kiosa kwa side B. Pofuro nshaji koki, tochoka kusign deal. Fake nigga na wa break down, push flows na goes on. Roll with kwa paper, still days na goes on. Kula mchuzi kwa poeza, kata viuno by coco. Macho kwenye money, miku hustle ni everyday.
Bounce on the track, I don't get this back. Man, I do the music since way back, I don't care about the whack. Man, I do my thing, man, I do your thing. When I put you on a dog, I need back party party. So come on, minimum color, bila check to me shot it. Pick up it to jinga, tempe no ring. Check it when I hit, man, I put up in no finger. Who's there, mother? When you play, you make it rock. Sometimes, nigga slow, sometimes, nigga fast. Nigga, let me go, nigga, let me flow. On the beat, on the mic, I'm back on the game. Kill all the fam, hustle, hustle hard. Play, play hard, I use my skills, I use my beat. The boy from the street, guitar, one reason. I don't get the way you want, never run to guitar. Now, this is a japa. Rimu ya kita, so kujua tubita. I need more way, girl mo Japan. Underground superstar, it's time what I got. Body Tanzania, body kwa tumbe. Kinye body, juu ya body, kuna kicho cha body. Usiku wa silali, minaweza tusalali. Ukweli ndole moe, domo ndo kipasa, unatakaza choy.
Acha nifanye fanye yako haufanane nami. We, you know me na gani. Natokea uko frani. Ukidisi utapata nini kwani. Toka zamani they know I'm bad boy. Bila kukaza hautoboy. Bila mapawa wegegoi. Eti bila pamba mtoto mzuri haungoi. One for the road. Thanks God for bless me. How many they want. Kaza na wanifiki. Adabu na uti. Domana na ringa mi. Natinga juu ya mdundo na mitingo C2P. Najamini confidence. Kazi na dawa uta respect. Mukta kita heshima japo siyo president.
To handle my life, I had a dream, had a plan. It's funny, a lot of them after money. Please make a get to honest. Only honey was the money. Ulo sip a kiss and no man. Na kusa au ikuri money. Make up and desert. Na sumeka na kuchese. M.I.C. kama toy. All the haters na wafana nisha kama MC.
Was a money ni money kwa money atunaga money. Sila ya kukumbano kishindo wa baba mkuran. Kwa biti naweza kufoka kundata kuteka kuhizi bro. Misali nazidi kwa japa milava maxclaim a bow. Life body ni cha, maisha mazuri ndo ra. Kazana kijana kijana pambana kubari kitu kicha. Naishi maisha kiniga mena diko naweza kufight. Naga body na woman ya da bini kumu you right. When you puzo takula ulevu wa kampa. Unipati wewe wanataka unikute na bini na bini.